galanga zijukira bwe wambita bambi zijukira bwe wamatizanga omukwano choka nga yesawa tedda mabega techachuka wentyo wenzijukira omukwano guli ndwala omukwano gweta bimazeko bugezi era mpulira nsobetwa katika nsali na busazi magezi kuba mpulira ngenderera ninga empologoma enonyo mwana gwayo empuna malungu mudungu lyo mutima gwange bwezi wuna bwentyo ndi wano enjuba yange techayaka Ndowooza omukwano ogw'edda Hey, omukwano ogw'edda Chengamba kwe Ngolino muntu kwe wayagaleta Kwe wasima no ganzo mutima Ngatebuna babu kowanyo Evida otebi nkana kana nti Yadabalu njindagana na mwatu Na yu muntu ya kusensero bongo Te yeso nyika Omukwano ogweta
Simani
Simani
Simani Simani
Simani
Simani